Değerlerimi de çoktan da brothers and sisters to this gospel gathering.
Ndikulandire tsone abale ndi alongo kumkumano uku.
We are preaching Christ and Him crucified without compromise. The only gospel, the only message.
Pamene tikulalikira Khristu yekhayo opachikidwa opanda kuonjezera kapena kuphatikizapo umenewo ndiye uthenga wabwino.
In the 2-3 weeks we have been looking from the book of Judges about Jephthah, the picture of Jesus Christ.
Wona moye fita amene kunde ndi chithunzi cha Yesu Kristu.
But today we speak about another man who is the picture of Jesus Christ too.
Ndiyetu lero tiyankhula za mkulu winaso amene ndi chithunzi cha Yesu Kristu.
Job is the man from the book of Job.
Munthu amene ndi Yobu, munthu amene ndi lankhule za nyerero kuchokeranso mbuku lake la Yobu imweyo.
Let us open our books, the Bibles, from the book of Job, chapter 1, verse 1 only.
Tatiyeni tiwesegule mabuku athu mu mbuku la Yobu, chapter 1, verse 1 yokhayo.
Job, chapter 1, verse 1. Starts by saying, there was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was perfect and upright, and one that feared God and eschewed evil.
Ndero mbuku la Yobu chapter 1, verse 1, yamba kuti panali munthu mdziko la Uzi dzina lake ndiye Yobu. Ndipo munthu uyu anali wangwiro ndi wongoka wakuopa Mulungu ndi kupewa zoyipa.
The Bible starts by saying about the land by the name Uzi that there was a man whose name was Job.
Bible lapandikulankhula za dziko lotchulidwa kuti Uzi limene akunena kuti munali munthu amene dzina lake ndiye Yobu.
So when they are saying about Job in the land of Uz, it means the whole land of Uz, it was only Job who was the man to talk about.
Ndiyetu akamala nkhula za mmene amuthulira apapa Yobu mu dziko limene la Uzi zikutanthauza kunena kuti mu dziko la Uziro munali munthu mmodzi yekha amene amafunika kuyang'anidwa kapena amene akufunika kutchulidwa apapa ndiye Yobu.
So in the land of Uz, the Bible says there was a man who was perfect and upright.
Ndiyetu Bible linena kuti mu dziko la Uzi munali munthu amene anali wolungama, amene amayima wolungama mu dziko limeneli.
Which means among all the people that stayed in Uz, it was only Job who was perfect and upright.
Zimene zinthu zikutanthauza kuti mwa anthu onse amene amakhala mdziko la Uzi munali munthu mmodzi yekha amene anali wangwiro ndi wolungama amene ndiye Yobu.
And when the Bible says he was perfect, it means he was holy.
Ndiye Bible likamanena kuti ameneyo anali wangwiro zimatanthauza kuti anali woyera.
Before we proceed, let me just share with you 2-3 things about the attributes and the characters of God.
Kumalotesa na pite pakali nkhani imeneyi, ndaleka ndikuze nkoni zinthu ziwiri zitatu za maonekedwe ndi chikhalidwe cha Mulungu.
God has got his own attributes and characters.
Mulungutu ali ndi machitidwe ake ake komanso makhalidwe ake ake.
Those attributes and characters will never be found in a man but are found in God only.
amenewo samapezeka mwa munthu ayi amapezeka ndi Mulungu yekha.
Some of the attributes and the characters of God are as follows.
Ndiye ena mwa machitidwe ndi maonekedwe a Mulungu ali motere.
God is holy.
Mulungu ndi woyera.
Which means he is perfect.
Zimene zikutanthauza kuti iyeyo ndi wangwiro.
God is sovereign.
Mulungu ndi wayekha ndi woyima pa yekha.
He is omniscient.
Iyeyo ndi wokhulupirika kapena kuti ndi wangwiro
odziwa zonse. He is omniscient.
Iyeyo ndi odziwa zonse.
He is omnipotent.
Wampaa. Come again.
He is omnipotent.
Iyeyo ndi wamphamvu.
So, these are some of the attributes and the characters of God.
Ndiyedu awa ndiyena mwa maonekedwe ndi machitidwe ya makhalidwe a Mulungu.
Sovereign to God.
Ungwiro wa Mulungu.
Perfect.
Kuima kwa yekha wa Mulungu komanso ungwiro wa Mulungu.
Omnipotent. And omniscient.
Wamphamvu komanso ochita bwanji. Odziwa zonse.
Now, you can see that the characters of God are of God only, not of the world.
Ndiye mukhoza kuona kuti maonekedwe ndi machitidwe a Mulungu awa ndi a Mulungu yekha osati amene ali amaoneka kwa munthu ayi.
Now, the book of Job is saying that Job was a perfect man.
Ndiyetu mbuku la Yobu akulangula zomwe kuti Yobu anali mwamuna wangwiro, munthu wangwiro.
But there is no man in this world who is perfect.
Komatu kulibe munthu wangwiro mdziko lapansi.
And the perfect one is God only.
Ndiwo munthu wangwiro ndi Mulungu yekha.
There is no man who is sovereign.
Kulibetu munthu amene alipo mdziko lapansi oyima pa yekha.
Is only God who is sovereign.
Ndi Mulungu yekha amene ali oyima pa yekha.
And there is no man who is holy.
Kulibetu munthu amene ndi woyera.
It's only God who is holy.
Ndi Mulungu yekha amene ndi woyera.
So the Bible says Job was a perfect and upright.
Komano apa Bible ikulankhula zonena kuti Yobu anali wangwiro ndi wongoka mtima.
So the perfect and upright are the attributes and the characters of God.
Ndiyetu apapa mukaona ungwiro ndi kuwongoka mtima uku ndi machitidwe ndi makhalidwe a Mulungu basi.
For example, when we go into the book of Romans chapter 3, verse 9 to 12.
Mwachisanzo tikapita mbuku la Roma chapter 3, lima yake ya 9 mpaka na pa 12 uku.
It starts by saying.
Imba yangu wa kutule na kuti.
Verse 9. What then? Are we better than they? No, in no wise. For we have before proved both Jews and Gentiles that they are all under sin. 11.
Karol. Mbuku la Roma, Luto, chapter 3, vila yake ya 9, ya mbankuti, lipo njiani tsono. Kodi tiposa ife, iya ibitu, pakuti tidawa neneza kare ayuda alia enine omwe kuti onsewa abidwa ntuchimo.
10. As it is written, there is none righteous, no, not one.
Verse 10. Munga kwa embedwa, palibe mozo lungama, ile palibe mozi.
There is none that understands. There is none that seeketh after God. 11.
Palibe mozi wakutimisa, palibe wa Mulungu.
They are all going out of the way. They are together because as profitable. There is none that doeth good, nor not one.
Onse wa abaduka pamodzi akalaoba na vachi. Balibe mmodzi wa kuchita zabwino ile balibe mmodzi. Balibe mmodzi ndithu.
Paul was preaching this message. He was to tell the people who are we before the eyes of God.
Ndiyedu amavu Paulo amalalikira uthenga kuwafotokozera anthu kuti kodi ndani anthu amene ali ofoka kapena anthu amene sali yangwiro pamaso pa Mulungu.
He is to tell the people about the attributes and the character of God.
Iyedu amawawuza anthu za maonekedwe ndi makhalidwe a Mulungu.
He wants to preach to them that it is only God Christ. Who is holy, who is perfect, who is upright.
Abantu amawalalikira anthuwa kunena kuti ndi Mulungu yekha amene ndi woyera, amene ndi wangwiro, amene ndi wonguka mtima.
He preaches this type of gospel to the Jews because the Jews themselves, they were thinking that they are good and better than.
Ndiyedu uthenga uwu amalalikira kwa Ayuda. Chifanira kuti Ayuda omwe iwokha amadzimva kumaganiza ngati kunena kuti iwowo alipo bwino.
This is how the religious groups of people are doing as of now. They think that they are better than God.
Umuntu ndi mmene magulu azipembezo mmene amaganizira kuti amaona ngati na kuti iwowo ali kuthekera kwina kwake alipo ndi bwino kuthekera kumukondweresa Mulungu.
For example, when the Pharisee and that tax collector went to trade God, it was the tax collector that trade according to the right of God, according to the will of God. But this Pharisee was full of self-justifying.
Why this answer? How you mean Pharisee? Do you want someone to be here? Amene tu Mulungu anamutsogolera kuti akhoze kupemphera mokondweresa Mulungu, anali munthu wa msonkho uja, pamene mfarisi uja amadzimva kunena kuti iyeyo ali kuthekera, amadzimva kuti ali mkanthu kuti akhoze kukaloza kukondweresa nako Mulungu.
There is no text in the Holy Bible from Genesis chapter 1 to Revelation chapter 22 where it speaks about the man and his way for salvation.
Komano mukamawerenga buku lopatulika iri, buku lonseri simungapezepo mawu pamene panalembedwa kunena za munthu ndi chipulumutso chake cha iyeyo ayi.
So a man is very sinful, is very rich, is very blind to the things of God.
Ndiyetu munthu ndi munthu wochimwa, ndi munthu wonyasa, ndi munthu wakhungu pa zinthu zokhudza Mulungu.
For one to know and realize this scripture, the gospel, is only when it pleases God to open your eyes and ears, then he draws you to himself and you see the beauty of our Lord Jesus Christ.
Pakuti mwina waga asikepo maungwa uthenga nkumaziwa chifuniro cha Mulungu. Zimenezo tusizimatengera munthu ayi koma zimangotengera kuti chikamukomera Mulungu kuti akutsegulire maso uyambe kuona ndi kumva uthenga ndi kuona kukongola kwake kwa Yesu Khristu.
So when your eyes have been opened, your ears have been opened, never boast yourself, boast in the Lord because it's the only hope of our lives.
Ndiyetu ngati maso ako atakhala kuti atseguka, makutu ako nkutseguka nkuyamba kumva zinthu izi. Usadzazitame pa iwe wekha kudziona ngati uli kanthu, komatu iweyo ungolemekeza Mulungu chifukwa ameneyo ndiye chipulumutso cha ndiye mphamvu ya chipulumutso chathu.
On the eyes of God we are very blind, wretched, but Christ came and died for our sins so that the sins of the elect to be patched away, to be taken away, and you should be reconciled to God.
Ndiyetu pamaso pa Mulungu atutonse ndife onyasa, ndife ovunda, ichitu nchifukwa chake Khristu anabwera kudzafa pa mtanda kuti pakhale chilumikizo ubwezeresedwa kwa ubwezi ndi Mulungu kupitira mwa Khristu uyo chipezake iye anakafa pa mtanda kuti bwezeresanso pamaso pa Mulungu.
Christ is the reconciliator of his own elect only.
Ndiyeto Khristu ndi mlumikizi wa anthu ake okhawo basi.
Christ is the subject of the message that we are to preach.
Ndiyeto Khristu ndiye chiyang'aniro cha uthenga umene tikulalikira.
It is one string of the guitar that we gonna pray for the music to be rung.
Ameneyo ndiye ekhayo amene ali ngati nsambo yakuimbika pa gitala imene sitinafunika kuimba kuti imveke basi.
So we preach Christ and him crucified without compromise.
Ne timalalikira Khristu wopachikidwayo wopanda kuonjezerapo.
Apostle Paul says on verse 10 of this book of Romans, Romans chapter 3, it is written, which means the Old Testament has already stated about it.
Yenu mtumwi Paulo analankhula chinthu ichi mu buku la Roma chapter 3 verse yake ya 10, polankhula zonena kuti monga kunalembedwa kusonyeza kuti izi zinalembedwa kale nkhani za Ambuyeyo.
We are not preaching a new message, but the already written message of Christ and him crucified revealed in the scriptures.
Ifeso sitikulalikira uthenga wa chitendwayi, koma tikulalikira uthenga umene unalembedwa kale kale, omweyo ndi umene ukuonekera, ukumaonesa Khristu wovumbuluka mʼmalemba.
We are not here to justify ourselves by contributing our good works, but preaching Christ and him crucified, the only message, the only gospel, and the only hope of our salvation.
Ifeso sitili pano kuzionesa ife tokha kapena kuzitama tokha nkumaonesa mtchito zathu kuti tilipo mkati kwabwino ayi, koma tikulalikira Khristu yekhayo amene ndi chiyembekezo cha mioyo yathu.
Verse 10 says there is none righteous, no, not one.
Chifukwa pa verse 10 pakunena kuti monga kwalembedwa kuti palibe mmodzi wolungama, inde palibe mmodzi.
While in the book of Job says Job was a perfect man.
Pamene kumukana na mbuku la kumuja akunena kuti Yobu anali wangwiro.
Here there is no one righteous, but not one.
Pamene apapa akulankhula zonena kuti kulibe wolungama, inde ngakhale mmodzi.
So you can see that the word of God never contradicts themselves.
Ndemukhoza kuona kuti mawu a Mulungu sikuti amathusana iwokhayi.
They said that there is not one who is righteous. It means there is not one.
Mmene akunenera apa akunena kuti kulibe wolungama ngakhale mmodzi, akutanthauza kuti ndiye kuti kulibe basi.
Now when that saying that Job was a perfect man, then is not speaking about a man, but Christ, the righteous and perfect one.
Pamene akamayankhula mbuku la Yobu muja kunena kuti anali wolungama, sakulankhula za munthu ayi, koma akulankhula za Khristu amene iyeyo ndiye ndi woyera ndi wolungama.
Job chapter 25 verse 4 to 6 says.
Mbuku la Yobu chapter 25 ndi mayake ya 4 mpaka na 6 kunena kuti
4 starts by saying, how then can a man be justified before? Or how can he be clean that is born of a woman? So when they say how then can a man be justified with God, it means there is something that can justify a man, but himself, a man cannot justify himself.
Ndeno akamala mphula apo pamene akunenera kuti kodi munthu akhala bwanji wolungama kwa Mulungu, akutanthauza kuti ndekuti kuti munthu akhale wolungama, pali china chake, pali wina ake amene afunika kumulungamisa, osati munthu kudzilungamisa yekha.
If they said, how can he be clean It means a man who is born from the woman is unclean by all means.
Ne agamane na kuti kodi munthu akozokhala kwa njoyera obadwa ndi nkazi akudandauza kunena kuti munthu obadwa ndi nkazi munjira ina iyozi sangakhale woyerayi.
But if the man born from a woman is clean, then it means there is somebody who is clean has come to justify the unclean person.
Komatu ngati munthu obadwa kwa nkaziyo atapezeka kuti iye wakhala woyera. Zikutandauza kuti pali wina wake amene wabwera ndi kumupanga amene kuti akhale woyera kumuyeretsa.
We are all born from women. We are not holy on our own, but only when it pleases God to reveal Christ, then holiness come upon us. Is the holiness of Jesus Christ.
Ifeyo tonse ifeyo tinabadwa kuchokera kwa anthu akazi kwa adzimayi athu. Kodwa kuti ifeyo sifeyoera pamaso pa Mulungu ayi. Koma pokhapo pamene pankondweresa Mulungu kuti atsegulire maso kutionesa njirayo. Pamene popo chiyero chathu chimachita kuchokera kwa Mulungu nkutiyeretsa ifeyo ochimwafe.
A man is unholy on himself.
Munthu uli munthu oyipa pa yekha.
Just five days, behold, even to the moon, and it shineth not. Yet the stars are not pure in his sight.
Chifukwa verse 5, mbukula yoku 25, wakunena kuti, taona ni, ngakale mwezi, ulibe kuwala. Ninye nyezi, sizie raba masobaje.
The moon and the stars will never shine on themselves.
Ndiye mwezi ninye nyezi.
Which means there is something powerful that has got a right that can make the moon to shine.
There
is no glory in the moon, in the stars, in themselves.
If the moon shines,
then glory and honor is to the bitter shed right that is shining upon the moon so that the moon might shine.
Ngati mwezi utakhala kuti ukuwala, mweziwo ndiye kuti unafunika ungopereka ulemu. Wachinzi chimene ndi chachikulu ndi champhamvu chimene chikuchititsa kuti mwaziwo wale.
Christ is the light that shines in our hearts.
Yesu Kristu ndiye kuunika kumene kumawala mkati mwa mitima mwathu.
In our own we can never shine, but Christ, when it pleased God to reveal Christ in us, then the light of Christ, Christ the light, will reflect in us. And people all would be looking like light. But in our own, there is no beauty, there is no shining.
Mwai feo tumulibe kuwala pa ifeto kai. Komanga tukuta komera Mulungu. Kutipasa kuunika kumene kuli Kristi tukuunikila mkati mwathu. Pamene po tizawala. Ndipo kuwala kumene po kuma kala kwa chita kupangidwa. Kusemelo kuchokera kwa Kristi tuwe wabini waunika mkati mwamitima mwathu.
How much less man, the sixth, how much less man that is a worm and the son of man which is a worm.
Verse 6, kuti kopambana kotani nanga muthu ndiye fusi ndi obadwa ndi muthu ndiye nyongolosi.
In our own we are nothing but Christ is the subject of our message.
Paifeto kami feo dirijabi, kuma Kristo ekayo, ndiye mutu wa utenga watu.
So when we go back into the book of Job, chapter 1, verse 1, when he says, there is in the Uz, it was only Job who was perfect and upright. It means Christ is the only one who is perfect and upright.
kuchita mwena buku lijalimene chukuyanga na buku la yu kushata wani nime ya kia wani yu pamena kula mkula zune na kuti yu panari mungu amene anari wangu yu ndi wongo kantima zikutanda uzakuti kilisi tu ndi wangu yu ndi wongo kantima yu
when it says he was upright it means he was holy in everything there was no blemish
akamene nato kuti wongoka mtima zikutandauza kuti iyeyo ndi woyela opanda panga
while ourselves there is not an uprightness in us we are very blemish we are very sinful we are very wicked and wretched but when each priest body opens our eyes then Christ reveals to us and we see the beauty of him
pamene tu mwaifeyo anthu mulibe chiwongoko chilichonse koma mmalo mwake mwaife muli kunyasa muli kununkha muli kuchimwa ndiyendi pokhapo pamene mukwankomera mulungu kuti atipase kuwongoka kukapena atipase kuwongoka kumene kuli khristu aunikire mkati mwathu pamene pomwe timakakhala wongoka
another thing he said that is within the sentence of Job chapter 1 verse 1 it says and one that feared God
ndiye chithu chinaso chimene tikuchipereka mu ndime yomweyo ya chapter 1 iyo akunena kuti ndiwo pa Mulungu
a man in his own can never fear God
munthu pa iyekha sangathe kuopa Mulungu.
Our body teaches us, it's a schoolmaster of our self-justification.
Matupi athu amatiphunzisa ndipo matupi athuwo ndi amene amatipangisa ifeyo kumadzimva kukhala ndi chilungamo cha ife tokha.
If you can depend in your body, then what you're gonna expect is filthiness, it's wretchedness, it's odwell.
Ngati utatuyang'anire pathupi lako chimene ukhozopezako mthupi mwako ukhozopeza nazonena kuti ndikunyasa ndikuyipa basi ndi uchimo ndikuvunda kuli mkati mwa thupi lako.
As we have said that the attributes and the characters of God is that God is perfect, is holy.
Monga mmene ndikulankhula pa maonekedwe ndi makhalidwe a Mulungu kunena kuti Mulungu ndi wangwiro Mulungu ndi woyera.
The characters and attributes of a man is wretched, a man is sinful.
Ndipo maonekedwe ndi machitidwe a munthu, munthu ndi wochimwa, munthu ndi wonyansa.
A man is dead in himself.
Munthu utupa yekha ngwakufa.
I remember in the morning I was preaching that never expect good things from a man who is dead before God.
And ukumbukira chidoja kumama chimene ndimalalikira ndimanena zonena kuti amusayembekezere zinthu zabwino pa munthu wochimwa.
There is no good smell that is found in a dead man.
Ndiyo kuti fungo labwino limene limapezeka mwa munthu wakufa.
If you are expecting a good smell from a dead man, then you are expecting to receive it. But also because that the only thing that a dead man produces, the stench.
Ngaduda khala kuti iwe uyembekezera kumva fungo labwino kuchokera ku munthu wakufa. Chimene ukazopeza ko pamene popo ndi fungo loipa chifukwa zimenezo ndi zimene munthu wakufa amatulutsa.
There is nothing good from a man.
Mulibe chabwino mwa munthu.
A man, a dead man in himself can never do something good.
Munthu umwe yekha sangathe kuchita chinthu chabwino.
If the people that are arrived who never check him and bury him in the sand, then the dead one will never bury himself.
Ndiyetu ngati anthu amoyo akapanda kumtenga munthu wakufayo kukamuyika kumanda kukamukwirira ndiyekuti basi azingokhala pamenepo chifukwa munthu wakufayo sangadzitengekha kukadzikumbira zenje ayi.
And if the right, the people who have got life who never take leave of the dead man, expect those people surround us to run away because There is nothing good from a dead man, but on the stage, the bad old one.
Ndipo ngadantha moyo akarega kusambisa thubira wakufaya ndekuti chimene mukhoza kuchiona pamene boko mapeto ake akhoza kuyamba kuthawa chifukwa cha fungo loipa limene likutuluka mumufa wakufaya.
Now here the Bible says Job was one that feared God.
Ndipo apa Bible kulambira zonawo kuti Yobu anali munthu woopa Mulungu.
It's only Jesus Christ who feared God and do according to how the scriptures
perfect and right.
When we go into the book of Hebrews chapter 10, Hebrews chapter 10, verse 6 and 7.
Mbukula a Hebrews chapter 10, verse 6 and 7.
6, it says, in burnt offerings and sacrifices for sin, thou hast had no pleasure.
Verse 6, kuti nsembe zopsereza za mphumphu ndi za kwa machimo simunakondwera nazo.
Here Christ is speaking the little message that the message is himself.
Ndiyemtu apa mbuye akulankhula za uthenga weniweni kumene uthengawo ndi iyeyo.
He's speaking that whatever was happening in the Old Testament, the burnt offering, were just the pictures of his body, the pictures of himself, yearning because he must come. God will never get crazy with the burnt offering.
Abatu akulankhula za nsembe zimene zinakhala zikuperekedwa mchipangano chakale zimene zinali chithunzithunzi cha thupi lake. Ndiye akulankhula zonena kuti tsopano chifaniziro kuti iyeyo mwini wa chifaniziroyo wafika pamenepo zija zimene zinali chifaniziro zija sizikondweresaso Mulungu Mulungu sakukondwera nazo.
Sacrifices for sin, God has put no pleasure in them.
Sembe yoperekera machimo Mulungu sanakondwere nazo.
Masses of people are promoting sacrifices as the means of pleasing God, while it is very far from the will of God. God will never get pleased with a sacrifice.
Anthu ambiri akulimbikisana kumapereka nsembe kunena kumaganiza ngatende akakhuza kukondweresa Mulungu atapereka nsembezo. Pamene Mulungu zimene zija zili kutali kwambiri ndi Mulungu nsembe sizimakondweresa Mulungu.
Sacrifices, good work, whatever you do, God will never get pleased with those things.
Kaya nsembe kapena kuti ntchito zina zake zabwino zimene mukhoza kuzitchula ndi zilizonse zomwe mukhoza kulingalira Mulungu samakondwera nazo zimenezo.
That's why in the Old New Testament, when the Spirit of the Lord descended from heaven or on the shoulders of Jesus Christ, he said, this is my Son in whom I'm well pleased.
Ichidwe nchifukwa chake pamene mzimu anatsika kuchokera kumwamba ndi kuima pa phewa lake la Yesu Khristu analankhula mawu anamve kuchokera kumwamba kunena kuti uyu ndiye mwana wanga amene mwa iyeyo ndimakondwera naye.
Christ is the only one whom God is pleased with.
Yesu tu ndiye khayo amene Mulungu amakondwera naye.
The second state, then say I, lo, I come in the volume of the book, it is written of me to do thy will, O God.
Ndipo verse 7 muHebrews chapter 10 akuti pamenepo ndinati taonani ndafika pamutu pache pabuku palembedwa za ine kudzachita chifuniro chanu Mulungu.
So the volume of the book is about Jesus Christ.
Ndiyetu mutu wa buku iliri ndi Yesu Khristu.
The subject and object of the book is Christ only. many subjects whereby I can pick from the Bible and start preaching to the people. I remember some other times I was saying that today we'll be preaching about faith, and I want to teach you how to have faith. Today, I'll preach about holiness, how to be holy before God. I even continue today, I'll preach about rapture, how can we prepare so that when the time of rapture, we shouldn't be raptured with God. I even continue preaching today. I'll be preaching about 666. How can we get rid of this 666 coming? But here the Bible is saying everything in the Bible is Christ, and Christ is the subject of the message. So we have to preach Christ, the only upright, the only perfect, the only holy one of God. The other thing, the last sentence in the book of Job chapter 1, it says, and a shoot evil. There is nobody who can exude evil in himself, but Christ alone is the only one. Christ is the Holy One of Israel. God is pleased with him. He's the only one that should evil.
Yes, Christ, amen.
The last text that we have, the last chapter, is Job chapter 3, verse 1 through 7.
Chapter 3, verse 7.
I will start reading three verses and brother John follows suit. Job 3, verse 1, 2, 3 says, after this, opened Job his mouth and cast his day, and Job spake and said, let the day perish wherein I was born, and the night in which it was said, there is a man child conceived.
Oerenga mbuga yo chapter 3 ndimaya 1 2 ndi 3 akuti atatero yobu anatsegula pakamwa pache natemberera tsiku lache nalankhula yobu nati litaike tsiku lobadwa ine ndi usiku udati waima naye mwana wa mamuna.
4 and 5, let that day be darkness. Let not God regard it from above, neither let the light shine upon it. Let darkness and the shadow of death stand it. Let a cloud dwell upon it. Let the darkness of the day terrify it.
Verse 4 and 5, Tibulija, Likalem Bima, Mulungu Asari. Atsikulija likhale mdima, Mulungu asalifunse kumwamba, zikuunika kusaliwalile ndima ndi mthunzi wa imfa ziliyese lawulawu mtambo ulikhalinde zonse zikuonetsa usana bi ziliyopse
6 and 7 as for that night let darkness stay upon each let it not be joined until the days of the year let it not come into the number of the month 7 no let that night be solitary let no choice voice there in
Mesra 6 and 7 usiku uja ndima weni weni ugwere usakondwele mwamasiku amchaka usalowe mchiwerengero cha miyezi ha usiku uja ukhale chumba kuimbira kukondwera usalowe mmene mwemo
so here you can see that Job is trusting the day that he was born in this world
ndi sonapo mukhoza kuona kuti Yobu akutemberera tsiku limene iyeyo anabadwa mdziko ili
which means there is no glory in the day when he was born
ndimene ndikutandauza kuti mtsiku limene iye anabadwa alilibenso ulemu
Christ when he came into this world by birth through the virgin Mary
pamene Khristu anaonekera mdziko ili mwana mwali Maria
he never born from that virgin Mary as the sacrament that was to be preaching and depending upon the birth of Jesus Christ.
Sekutitu anabadwa mwa Maria tsiku limene lero kuti chikhale ngati kuti ndiye mbali imodzi ya uthenga umene andikhoza kumawulalikira poyangana za Yesu Khristu.
The only reason of burning through the virgin Mary is only to communicate with the people so that he should be a real man.
Chifukwa chenicheni chimene iye anabadwira mwana mwariyo Maria ndicholinga chake chinachonena kuti akamumikizane ndi anthu kuti akakhale monga munthu weniweni.
So as the church of the elect, the ecclesia, we are to preach about the death of Jesus Christ, not the birth of Jesus Christ.
Ndiyetu monga mpingo wake wa Khristuyo tili pano kulalikira imfa ya Yesu Khristu osati tsiku lokubadwa kwa Yesu Khristu iwayi.
For example, we are close to the month of December. You see congregations, denominations, busy celebrating the birth of Jesus Christ, thinking like it's something before the eyes of God that we should be establishing as the sacrament of the message to preach.
Mwachisanzo, muone tikayandikira mwezi wa December, muonatu anthu ambiri akukonsekera kusangalala magulu azipembezo kumakonza maphwando kusangalala kukhala ngati kunena kuti tsiku limene lili mulungu analilika ndicholinga chena kuti anthu azililalikira kuti ndiye mutu wa uthenga.
We have only one message that Christ has given us is preaching about his death. The only way for us to be saved the death of Jesus Christ.
Komabu ife tili ndi uthenga umodzi wokha umene Khristu anatipasa ndiye wolalikira za imfa yake ya Yesu Khristu chifukwa ndiye nthawi imene
are celebrating or preaching the best. Their doctrine is thinking right. The birth is something very vital and more important than the death of Jesus Christ.
Kumalu mwapeza kuti magulu ambiri azipembezo amakhala bize kulalikirana za tsiku lobadwa. Chimaoneka zonena kuti chiphunziso chawo ndi utumiki wawo unayima pa tsiku lobadwa la Yesu Khristu.
But the Bible says, in all the way Job said, spoke, he never sinned against God.
Komatu akabhaibhuli kulankhula pa nkhani ya Yobu kunena zonena kuti mu zonse zimene anayankhulazo Yobu sanachimwire Mulungu.
So how come Job never sinned against God in whatever he spoke if Job is the picture of a man in this world?
Ndeno zikhoza kutenga mwanji kuti Yobu mbuya zoya mkula zake zoya sisana chimwire mulungu ngati Yobu uyo anali chitundu chuzi cha munthu okhala mdziko lapansi.
Because if Job never sinned against God, but there is a scripture in the Bible that is from the book of Romans that says, for all our sinned and fall short from the glory of God.
Chifukwaku ngati Yobu uyo anonena zonena kuti sana chimwire mulungu. Musaiware kuti kuli mawu mbuku la Roma chapter 3. Imene amanena zonena kuti pakuti anthu onse anachimwa anapiriwira pa ulemerero wa Mulungu.
So, Bible says, all sinned, all fall short, meaning there is nothing, there is nobody who is holy, but the Job, Bible says, he sinned not, meaning it's Christ, the only one who never sinned before God.
Chifuwaru akamanena kuti onse anachimwa sakubatwa kumuntu kwenepo ndekuti onse anachimwa anapelewera pa ulemerero wa Mulungu kusenza kuti palibe ngakhale munthu mmodzi amene akhoza kukhala wambiro kapena ndi olewokondweresa Mulungu ndekuti apapa mmene akulankhula nkhani ya Yobumu akulankhula za Yobuyo kukhala chithunzithunzi cha Yesu Khristu amene amakondweresa Mulungu.
There is nothing good in us.
Mulibe chabwino mwa ife.
It's only Jesus Christ who is our salvation.
Yesu Kristu kamena lichipulumuso chathu.
He is our redemption.
Amene ndiye chiwombolo chathu.
He is our justification.
Amene ndiye chilungamitso chathu.
He is our sanctification.
Amene ndiye chiyeretso chathu.
He is our redemption because he bought us with his own blood.
Amene ndi chiwombolo chathu chifukwa kuti iyeyo anatigula ndi magazi ake.
Without his blood, then it means we are unredeemed.
Popanda mwanzi wake ndekuti ife tidakalimwa kapolo ndife osawomboledwa.
He is our justification, which means we have been found unguilty before God because of him.
Iyeyo ndiye chilungamiso chathu kutanthauza kuti ifeyo timapezedwa wolungama wosachimwa pamaso pa Mulungu chifukwa cha Khristuyo.
He is our sanctification, which means that he purifies our guilt, our sins, our dung, and make us holy because of him, not because of us.
Iyeyo ndiye chiyeretso chathu chifukwa chonena kuti iyeyo anatipanga ife kutiyeretsa kutikonza kotero kuti ifeyo timapezedwa olungama kapena kuti oyera chifukwa cha iyeyo osati chifukwa cha ife ayi.
He is our salvation, which means he saved us from death and gives us life.
Iyeyo ndiye chipulumuso chathu chifukwa chonena kuti anatipasa ifeyo moyo anatichotsa ife kuifa ndi kutipasa moyo.
Christ is our right.
Yesu Kristu ndiye moyo wathu.
Without him, we are dead before him.
Kupanda iyeyo ife ndifa kufa pamaso pake.
So because of this, salvation is by grace and grace alone.
Paichi chipulumuso ndi chisomo chokhabasi.
We preach Christ, the Savior, the Redeemer, and Justifier of his own events.
Tikulalikiratu za Yesu Kristu, mpulumusi, muomboli, mulungamiso wa anthu ake.
Without him, we are unredeemed.
Popanda iye, ife sifowomboledwa.
Without him, we are unjustified.
Ndipo popanda iyeyo, ife ndife osalungamisidwa.
Without him, we are unsanctified.
Opanda iyeyo ife ndife osayeretsedwa.
And without him, we are unsaved.
Ndipo opanda iyeyo ife ndife osapulumutsidwa.
No work, no decision, but Christ and Christ alone, the crucified one.
Si ntchito, si chisankho chako, ayi, komatu ndi Yesu Khristu opachikidwa yekhayo.
Christ is our salvation.
Yesu Kristu ndiye chipulumuso chathu.
Job is the picture of Jesus Christ.
Yobu ndi chithunzithunzi cha Yesu Kristu.
the Old Testament, all the books in the Old Testament speak about Jesus Christ, the only Savior of his own people.
Mabuko sa mchibangano jangare, amalangfula za Yesu Christu mpulungusi wangu wake.
If it is not Christ, then there is no God.
Christ, don't go to
if it is not Christ, then let's just talk and start doing other businesses.
Ngadiro bali bebo Yesu Kristu ndiye kuti kunotingoreka zimene zotetezeka panga zinthu zina.
The congregation without Christ is just a den of marketers.
Mkumano kapena kuti nsonkhano wa anthu popanda Khristu umenewo umangokhala kuti ndi nyumba ya anthu ogulitsa malonda basi uchita malonda.